raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aa 2:00 akka jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka moltan dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa irra deebi'uun isin dhageessifna. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya qophii keenya duraatti dabarru. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummee ministeeraa Abiy Ahmediif beekamtii moggaasa maqaa kenneeraaf. Abbaan gadaa Tuulamaaf barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobanaa Olaarreesoo biyya Itoophiyaa itti fufsiisuuf hojiilee isaan hojjetan bu'uura godhachuudhaan gamtaan abbootii gadaa Oromoo beekamtii kana kenneeraa jedhan. Obbo Alamaayyoo Haayilee qorataan seenaaf aadaa Oromoo akka aadaatti abbootiin gadaa beekamtii akkasii kennuu ni danda'u jechuudhaan ibsaniiru. Katorbee kana Tsahaay Daamtoo nuuf ergite ture.
Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif beekamtii kennuu ibsee jira. Gamtaan kun bu'uura maaliitiin beekamtii kenneef kan jedhu irratti abbootii gadaa fi hayyuu aadaaf seenaa Oromoo haasofsiisneerra. Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa Irreessoo maaliif akka beekamtii kana muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif gamtaan kun kenne yeroo ibsan.
Akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti immoo biitii keenya immoo Itoophiyaan akka rakkina gaagaa'ama hamaa waraana waliini. Oduu ollaan illee loltee waraanni waliin wal lolan kun badaadha. Waraana kana keessatti immoo Abiy Ahmed dhalataa Oromoo kan ta'e erga waarratee immoo muummee ministeera Itoophiyaa kan ta'e waraana kanarratti yaadanis qaamanis irratti hirmaatee jira. Nama kana immoo waraanarratti hirmaatee eega deebi'ee immoo akka sirna gadaatitti immoo kabaja kennamuufiti. Gadaan immoo waraanan jaalatto gadaan dimokiraataa. Gadaan nagaa nageenya kan barbaadu darbee dhiibee eegammoo diinni dhufetti immoo irratti hirmaataa diinni kasii lole diina keetu irraa fakkis jedha. Doktor Abiy yaadanis achirratti hirmaatee jira. Qaamanis achirratti hirmaatee jira. Waraana sanirratti waraanni sunilleen ammoo dubboolabbiin argatini marsaa tokkoffaa fi Doktor Abiy kallattii kenneen ta'e waraanni kun bakka duraan qabatee siqee warratee gara mandhee isaatitti qajeela jira. Kanaaf amma Doktor Abiy ilma baagadaa tokko immoo yoo hirmaatee kaayee kan deemu utaate beekamtii kennaa fi abbaani.
Beekamtiin kenname kun moggaasa maqaalee sadiin dabaalameetii jiran abbaan gadaa Goobana Hoolaam.
Tokko abbaa gurraachaa kenneefii jira. Lammata immoo abbaa malaa kenneefii jira. Sadaffa immoo abbaa biyyaa kenneefii jira. Kun hunduu hiikaa qaba. Abbaa gurraachaa hoo namaatiin farduma san seete farda sanii abbaa gurraachaa jechuun gurraacha Afrikaatiif amma mallattoo kan ta'e kaleessas miti Itoophiyaatiin gurraacha Afrikaati mallattoo taatee biyya dibbaa gabrummaa dee waarrattee injifannoodhaan mo'attee abbaa gurraachaa kan jennuuf abbaa gurraacha Afrikaati jechuudha. Kaleessas miti keenya tun biyya koloniyaalizimii jalatti buluu dibbee waarrattee birmadummaa fi kabachiistee asiin turte. Kanaaf abbaa gurraachaa kan kennameefi abbaa biyyaa kan kennameefi immoo biitti Afrikaa tun biyyoonni Awurooppaa kun biyya Afrikaa tana akka nama gadi aanatitti ilaalanii biyya Afrikaa tana biitti Afrikaa tun immoo biyya rakkatu mallattu rakkataa jira. Diinagdeedhaan siyaasan biyya cimqamtee jirtu biyya kanaafillee akkasitti abbaa sagalee ta'ee waarrate akkasitti abbaa biyyaa kan jedhamu fi abbaa malaa jenneenis immoo nama ogummaa qabu nama obsa qabu. Nama dandeettii qabu. Abiy wanna kana waan guutee kenneef kana ulaagulee kana hunda keessa waan darbee dhufeef kennineef.
Dr. Abiy dhimmoota dursitoonni Afrikaa kanneen biroon ittiin beekaman cinaatti dhiisanii biyya Itoophiyaa jedhamtu itti fufsiisuudhaaf gara dirree waraanaa deemanii kan jiran abbaan gadaa Goobana Hoolaa akka biyyoota birootti baratametti yeroo muddamnii fi dhiibbaan kallattii hundaan itti dhufe biyya gananii hin baqanne cichoominaan hojii itti fufan kun biyyootaa fi hooggantoota birootiif fakkeenyadha jedhan. Walitti qabaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Gujii Jiloomaannoo Dr. Abiy Itoophiyaadhaaf jaalala addaa qaba jechuun murtee gamtaan kun dabarse ibsaniiru.
Nama biyya bulchu, nama abba biyya abba nagaa jedhanii waa irraa ka'e nama Itoophiyaa jaalatu. Doktor Abiy jechuun Itoophiyaa waan jedhan kana biyya isaallee jaalata yoo jirullee Itoophiyaa yoo du'ellee Itoophiyaa jedha. Waan kanarraa ka'eeti ka namni hundi isa jaalatee abbaa biyyaa jedhuuf.
Oromoon nama jaalatuuf kennaa garaa garaa kenna. Moggaasa wanta hojii isaa waliin wal fakkaatu ni taasisaa kan jiran hayyuun seenaa fi aadaa Oromoo obbo Alamaayyoo Haayilee. Moggaasni fi beekamtiin gamtaan abbootii gadaas gama aadaatiin sirna gadaa keessatti kan raawwatamuu danda'uudha jedhan.
Fardaan abbaa gurraacha jedhani farda gurraacha abbaan gadaa kennittanaan dura. Amma immoo abbaa malaa jedhani garuu kana caalaa kan caalu abbaa biyyaa kan jiru san jechuudha. Nama abbaa biyyaa jedhani ilma jaalatamaa akka biyya nama biyya bulchuutti jechuudha. Abbaa duulaan jenne abbaa biyyaa jedha. Maqaa hangaa fi uummanni Oromoo duruma qabeetoo jaalatudha. Jaalala kan ka'e maraa kana moggaasa natti mul'ataanii bifa kanaan gadaa keessatti hin jira. Gadaan immoo of jijjiiraa dhufa beeke. Maatii qofa oolan ta'een abbaan gadaa tun ammoo moggaasa. Abbaan gadaa gaa'ila irrattis jila adda addaas irrattis namoota wal fuudhanii firree hundumaafu maqaa hin baasaa hin moggaasa. Kanaaf jila kanarratti jira gamtaan abbootii gadaa kun maqaa kana kennuufii danda'e jira.
Gamtaan abbootii gadaa kun sirni gadaa nageenya lallaba. Gadaan bu'uura sirna dimokiraasiiti jechuun qaamni marti kallattii nageenyaatti fuulleffachuu qaba jechuudhaan hubachiiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinneerra.
Dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya amma immoo qophii itti aanutti ceena. Magaalota Yuunaayitid Isteetsi keessaa tokko kataateef baay'inni lakkoofsa uummata ishee hedduu kata'e magaalaa Niiyoork namoota magaalattii keessa jiraataniif lammummaa Ameerikaan qabaanne filannoo bulchiinsa magaalattii keessatti akka hirmaataniif gumiin bulchiinsa magaalichaa torban darbe keessa murteessee jira. Kanneen keessaa tokko kata'an Jaakiliin Godoyee jedhamu. Yeroo dhiyoo waan kanaan dura argamee hin beekne gochuuf jiru. Akka jiraattota Niiyoork isa dhugaa ta'anitti nutti dhaga'amuuf deema jedhan. Godoyeen lammummaa Yuunaayitid Isteetsi kan hin qabaanne yoo ta'an amma filannoo magaalaa Niiyoork keessatti gaggeessamuuf sagalee kennuuf jiru. Filannoo biyya isaanii kan Venezuelaatti adda jedhan.
It is well known that election over there had been fraudulent.
Achitti filannoon wal dha'uun waanuma beekamaadha. Kanaaf asitti hamma tokko mirkanuu qabda. Sagaleen kee akka lakkaa'amuu danda'ullee mirkaneeffachuu dandeessa jedhan. Kabisa darbe gumiin magaalaa Niiyoork seera namoota 1,800 ol ta'aniif mirga filachuu kennu raggaasise. Kunis kanneen eeyyama hojii qaban, giriin kaardii yookaan eeyyama jireenyaa qaban, kanneen Dreamers jedhamaniif ijoollummaatti gara Yuunaayitid Isteetsitti fidamaniif namoota lammii hin taane kan seeraan ala as jiraatan ofitti hammata. Kanneen akkasii filannoodhaaf akka dhiyaataniif carraa kennuun magaalaa Niiyoork ka jalqabaa miti. Magaalaalee hedduun kan akka Meeriland, Vermontif, California, kanneen lammiintaaniif mirga filachuu hanga tokko ni kennu. Garuu yaadi kun gara kutaalee biyyaa yookaan filannoo federaalaatti babal'ata jedhame hin eegamu. Yuunivarsiitii Kolumbiyaatti Profeesar Seeraa Richard Briefold gama Skype'iin raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin akkas jedhan.
I think at federal level, no, given the Congress. The state level is possible, and I think they probably would be more resistant.
Akkan yaadutti sadarkaa federaalaattin ta'u, Kongresii yeroo ammaa jiruun innaa ilaalamullee waan ta'u miti. Sadarkaa kutaa biyyaatti ni danda'ama. Mormiin daran isa mudachuu mala jedhan. Magaalaa biyyattii kan uummata hedduun keessa jiraatu kan akka Niyoork keessatti yaadi isaa irra hedduun akka gaariitti fudhatama. Melissa Rogers, New York, Brooklyn irraa yoo taatu maatii koo dhugaarraa dhufte.
Their schools, their universities, they're in their work. So they're actually contributing to our society already, so why not give them a voice to vote?
Manneen barnootaa isaanii yookaan yuunivarsiitii isaanii yookaan lafa hojii isaanii keessa jiru. Kanaaf duruu hawaasa keenyaaf gumaachan maaliif filannoof sagaleen qabaatarre jette. Roberto Santos achuma New York Bronx keessa jiraata.
Whether you was living here 30 days or 30 years, we all should be treated equally.
Guyyoota soddoma yookaan waggoota soddoma as jiraadhu marti nuun keenya qixxee ilaalamuu qabna jedhe. Magaalaa kooluu galtoonni miliyoona 3 ol keessa jiraatan keessa sagalee tarkaanfii kana mormu arguun rakkisaadha. Garuu hangi tokko inuma jiru.
Letting them here and giving them the right to at least work here, they should be happy with that.
As jiraatanii yoo xiqqaate akka hojjetaniif mirga kennameefitti gammaduu qabu jedhan. Gama biraan senatarri New York Republicantich Rob Ord yaada isaanii barreessuudhaan kanneen lammiin taaneef filannoof sagalee kennuun dogoggora. Sababiin isaas sagalee lammiiwwanii gatii dhabsiisa. Kooluugaltoota kanneen lammummaa argachuuf hedduu hojjetanii carraa sagalee kennuu argatan kabajaa dhorkuudha jedhan. Waraqaa filannoo lama qopheessuun hojii biraati jechuun kanneen haaraa filannoo naannoof sagalee kennan dabalatee jechuudha. Profeesar Briefold akkas jedhu. Akka yaadutti kana sirriitti hojjechuuf boordii filannoof qormaata bulchiinsaa itti ta'uuf deema. Daansii taangoo jedhamuuf nama lamatu barbaachisa. Godoyeen akka jedhanitti filannoo yeroo duraaf sagalee akkuma nama waliin daansii kanarratti hirmaatanii filatan kaadhimamaanuuf hojjeta jedhee yaaduuf amantaarraa qabuun filadhaa jedhan. Muddeen 18 addunyaa irratti guyyaa godaantotaa ta'uun yaadatamee oola. Namoonnis lubbuu isaaniitti murteessuun godaanuu itti fufanii jiru. Kanarratti gabaasa qindaa'e jaalannee dhiyeessa.
Godaantotaaf tarkaanfii xiqqoo tokko garuu jireenya fooyyaa argachuuf carraa guddaa kan galaana Mediteraaniyaan keessatti immoo balaa guddaa irraan ga'u. Imala bidiruun halkan jalqabamee hanga galaana Mediteraaniyaan keessatti dooniin baraarsitootaa kan Awurooppaa nama dhaqqabdu gidduu imala jiru. Kana gochuuf godaantonni jireenya isaanii danqaa keessa galchanii haalli galaana irratti isaan mudatu kan badii guddaa hordofsiisu ta'aa jedhu baraarsitoota keessaa tokko kata'anii fi maqaan isaanii Taangaayi ta'uu kan dubbatan garee baraarsitoota SOS Mediteraanee jedhamurraa.
We had operation with people suffering from bullet wounds. Sometimes you have some people who have already died in the target because of suffocation, because of...
Namoota rasaasaan madaa'an faatu jira. Yeroo tokko tokko namoota bidiruu irratti heddummaachuu isaaniin kan ka'e ukkaanfamanii du'an akkasumas sababaa biraan du'antu nu mudata. Kanaaf yeroo hundumaa waan adda addaatu nu mudataa jedhan. Galaana sanarra doonii baraarsitootaa garee SOS Mediteraanee jedhamtu qophooftee namoota lubbuun hafaniif wayyaa fi lafa ciisichaa kennuuf umriin isaa 40 kan ta'ee fi golgaa hojjechuu irratti kan bobba'e Saaliim Siiriyaarraa ilmi isaa waraana biyyattii keessa akka hin seenneef jecha dhiyeessee ba'e.
I come to here with my father from Syria because I should go to the war after 18 years. So I am come with my father to the Libya and
Abako walin Syria ke sadufne sababin sas umrin ko kudasadde gunnan gara dula waranaatti ergamum mala kanaf abako jin kara Libya taliani senuf gama galanan yalle jeder abba film akasumas godantoni kan nembro dibasa di jalan kan bararsa mayotau kunis wardiyota andara galana kan Libya kanen dirqid angodantota gara Libya ti debisan ega samudate boda jedu gare barasi totara anitan
I think that they are coming and trying to intimidate us to stop heading towards the waters which we would still in any case never
akayadut dufani garagalanati akanutin senef ittisuf jecha nudorsi suf yala turan nutimmo yomiyu garabishan galana libiatti senne himbenu jedanir jarmean godantota dunya yokan IOM godantoti haran libia dakaban qabin samirgedelana ma gadade mabulet samudata jet godantoni gutum afrika rataan kanaka anabel philips europa keset nagenya argachu barbadu anabel umrin sodomilam
security of life and economic
in nigeria sorry jirachu fi nagenya barbachisu nigeria ke sargachu ndendenye muchake muchakof nagenyi barbachisa sababinsa nigeria ke nagenyi doka najiru hinjiru jedani ojin bararsa kan galana rakun lafa hanga biye denmark gesu qofarratti gaggefamun bidrungo danto tafete hundu marguf carrajiru tikesa qektonna kafal manit ojin bararsa gaggefam godanto ta imala bala ama kanatti akaseenan jajjabe sajed claire juchat gurmu bararsi totara akajedani tigaru
We can see that clearly during COVID times as well. Last April, for instance, in April 2020, when the pandemic outbreak.
Yero weerari dhukkuba COVID 19 kae baatiya bila bara 2020 kees sochi guutummaa addunyaa laamshe sesanayyu namoonni biyya ofiirraa eessanii ba'aa turan garuu bidiruun isaanii balaa mudate akka ture gabaasaa hedduutu nu dhaqqabaa ture jedhaniiru. Namoota imala galaanarraa baraarsaman lakkoofsaan ga'aa ta'an ennaa argatan karaa buufata doonii isa kamii akka gara lafaatti baafaman xaaliyaaniitu ramada. Nama akka hamaatti dhukkubsate guyyaa afur booda karaa buufata doonii Laampeduusaa baasuun yeroo danda'ametti godaantonni akkas jedhan. Gara xaaliyaaniitti deemnaa jedhan Ruud Elemandoor. Baraarsitoota kana waliin turte oduu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaati. Xumurri mala kanaa baraarsamanii nagaan ba'uu ta'eera. Namoota lubbuun hafan hanga tokkoof immoo kana dhaqqabuun waggootii dheeraa fudhata. Tarkaanfiin itti aanu dhukkuba COVID-19 qabaachuu fi dhiisuu isaanii ilaalamuudha. Sana booda gara waaltaalee keessa turanii daannaa siyaasaa yookaan baqattummaan fudhatamuun isaanii murteeffama. Godaantota kanneen biroof galaanarraa ba'uun eehamni kan kennamu Augusta Sisiliirraati. Sana booda galaanarraa ba'anii lafarratti imala jireenyaa kabiroo jalqabu. Dahannaa siyaasaa argachuuf waggoota dheeraa fudhachuu mala. Kanneen carra qabeessa hin ta'in immoo gara biyya ofiitti deebifamu yookaan achuma xaaliyaanii keessatti badanii jireenya seeraan alaa diinagdeensaas hamaa ta'e jiraatu.
Gabaasa torban darbinu dhaqqaban keessaa tokko hidhamu gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa ilaallata. Naakoor Malkaatu gabaasa.
Waltajjii sabaa Imaalii Hawaasaa Taraaraa Niitoork jedhamu hundeessuuf qopheessummaa olaanaan kan hojjetuu fi kanaan duras miiltoo gaazexaa Addis Nagar jedhamee waamamu obbo Taammiraat Nagaraa magaalaa Finfinnee keessatti erga qabamanii hidhamanii guyyoonni afur darbaniiru jedhan haati warraa isaanii Addis Salaam Tasfaayee. Addis Salaam akka sagalee Ameerikaatti dubbatanitti abbaa warraa isaanii obbo Taammiraat eessatti akka hidhamanii fi sababa ittiin hidhaman akka beekuu hin dandeenye illee dubbatanii jiru.
Majammariyaa kan biyyi ጠይቃቸው የነበሩትን መርማሪዎቹንም ፖሊስ የደንብ ልብስ የለበሱትንም የፌዴራል ፖሊስ
ፖሊሶተ ፌዴራላ መናይ ሰፉረተ ዲዴመን ርልዴቢን ቤሰት ጌስቱ ጀኒጋ ፈኒር ቡፈተ ፖሊሲ ሰደፋት ጌስናኑ ጀደን ሰባይት ጠሜፍ አመስኒትኒኑ ቁረኑ ወደ ቤቱ ጀደን ኦሶል ኡስተኒስ ኖርገቹ እንደንደይሰኒ ድልበታፍ ኪብተተከኒ ጠማንጋ ፈተሙኑ ጀደን የሮከሌሰ ደግሞ ሲንጅሩ ጀደን ሀርበሌ ደግሞ ሲንጅሩኑ ጀደን ቤሰተ ከጌስተኑ ቲማ ጀኔኒ ሮጋፈን ኤኙሉ ኤኑትኒምኒ ከኔኒ ሮጋፈኑ ኮልፈንፋቱ ጅሮ ዋን ሳንጉደን ነመዲባ ጀቹን ዱበተን ሞቱማን አባወራ ሳኒ ቦታምራቲን ኤስ አከጌሴ አከይሳን ቤክስስ አዲስ ሰላም ጋፈተን ይጅሩ
እንግዲህ ለሰባዊ መብት ኮሚሽንም እኛ ጉዳዩን አመልክተናል።
የጋኑቲ ኮሚሽን ምርጎት ነውማ ኢትዮጵያ ትሌ ቤክስስ ነጅራ ኤስ አከጅሩ አደባፈን ስንቲም ናኑን ጀደን አማ ከማቲ ቱዋን ቤክወርባን ነምኒ ማሊፍ ሞቱማን ሂጠሜን ጀን ነሞተ ሴራ መነኬ ፈኒ ከበጀው ሴንሲስቴ ፉረተኒ እርገደመኒን ቦድ ኤሳ ከገይሰን ሂሙደቡን ነመረክሳ ነምኒ ነመ መናፉ ኤዴም ኤሳ ከገይሰ ከሚኒ ሙዲዳ አቲሳይ ሰጅራጅት ሀጅራቱ ዮሉቡን እንጅሩቴስ ሉታይመን ዮጅራቴ ሞፈተኛ ታፍቆርቸ ገይስናፍ አከለሚ ኢትዮጵያ ተኮት ሜርገ ኮንጋ ፈታጅራ ኤሰጅራ አባወራ ኮይሳ ከጅሩ ሞቱማኑ አቤክስሱ ጀቹን ዱበተን ሃሉም ወልፈካቱን ወልተጂ መርሰሪቲ ሮሃውን ደሱን ኢሞቶ ወይታው ሲያሳ ደሱን አንከምቤ ከምቱፊ ከናንድሮስ ሚልቶ ሚዲያ ባይተው ዳንከኑ ጀቴ ጋዜጣይስቱ ማዛ መሐመድ ቶርበንደር ጋፈሰን በተግራ ቃሞሌ ነገይ ጉምሰሞት ሙማቲን መነ ጅረኛ አባይሼ ከይሳ ቀበምቴ አከይደምቴ ሚሴንሶ ተማቲ ከይሳ ሰባይ ማሌት ዱበቹ ሰባይ ማናዋሳ አዲስ ስታንዳርድ ገባሴ ጅራ ቶርበንደር ቤከይሳ ጋዜጣይስን ሴኒሞግራፊ ፕሮግሬሲ ሲያሳ ኢያስቤት ተስፋይ ጀደም ፍንፍኔ ከይሳ ቀው ኒህ ደሙ ሳኒ ገባሱን ኬኛን ያደተማ ኢመከን ረቲ ኢፍሳክቴነኒ ፍረድዴቢ ዳምብል ብላንከን ጋፈተመን እትጋፍተማን ሰቁንምቲ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፍንፍኔ ኮማንደር ፋሲካው ፋንታ ዴቢን ኬንኔ አቶ መሌ እትጋፍተማን ሰቁንምቲ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌደራላ ኦቦጄላን አብዲ ዴቢ ኬንኔን ጋዜጣን ሰባባ ኦጉማይ ሳቲን ሂደሚቶ ኮዩ እንጅሩ ጀደኒ ጅሩ ጋዜጣን ሰባባው ጉማይ ሳፊ ደም ይተኩዩ እንጂ ጋዜጣዋን ጤፍ ነምኒ ደመሶንታል የጉቼ ካንቸከም ይቀበሜ ኢሚሳቁልቁላ ዋንተኩን ሲቲማ ለብሲሮ አይፈጂሳኑ ፖሊሲን ነመሸክ ይቀቡደንዳ ነምኒ ጋዜጣተው ይሳን ሂደም ይተኩል እንጂ አኒ ሀደጁ ተኩተኩን ቁልቁሌ ሲንደንደው ገሩ ጋዜጣን ተኩሌ ሰባባው ጉማይ ሳኒ ይደምኒ አከማቲን ጋፈቱ ጎቹ ፍደቡን ወልቀበቴስ ኩኒዳንጋ ለብሲሮ አይፈጂሳኩ ከነሜፍ ከይሰት ፖሊሲን ሃለ ምርገነውማ ከበጄን ወጀታጅራ ጀቹን ዱበተን ጃርማያን ምርገጋይ ዝስቶታ ፍንአበት ደጀዱ ሲፒጄ ቶርበንደር በከይሰ ገባሰባሴን ኢትዮጵያን ቢዮ ተሳራን ገዲ ከይሳ ጋዝስቶታ ሂዱዳን ሰለርካለ መፋረት ያካርገምት ኢፍሴጅራ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቦራ
አፍሪካፍ ግዱ ገለ ሰባሃ ከይሳ ለሚለ ኢትዮጵያ ህዱቱ ጎዳንስ አከሱመስ በቀጥቱማን ጅራታ ለሚለን ከነን ኩን ጅሩሳኒ በፈአዳዳን ሟታኒ አከጅራታን ዮሂማን ወር በቀጥቱማን ጅራቱ ገሩ ሃል ጅሩ ሄዱ አከትልፋቶ ሂሙ ጉያን ጎዳንቶታ ሙዴ ኩሰደ ወጋ ወጋን ከበጀሙስ ኢትዮጵያት ከለስ ከበጀሜ ኦሌራ ገልሞ ዳዊት ገባሰታን እርጌ
ሐሙድ ደለቱ ኢትዮጵያ ሊባኖን ቤይሩት ጅራቱዳ ሃደ ጆሊ ለማከታ ተያሙድ ቢየስ ገነኩደ ሰደቲ ወለከጅራት ዱበቲ ዮሴና ከሰደበርቴምቱስ ዱርሰ መነነም አከውጅታ ቱርቴ ዱበረገሩ ወጂመታ ሽበነቴ አከውጅታ ጅርቱዳ ከንዱበቲ
እንሽ የጸጉር ቤት አለኝ ያው ኢትዮጵያን እህቶቺ ይመጣሉ ጸጉራቸውን ይሰራሉ አብረን
መደርፌዝ እትዳታን ከንዱበርቶታን ቀባ ለሚለ በኢትዮጵያ ቱርፌ ፈየደማ አኩመዝቱ ሂሜ ቢየኪ ወንትፈካቱ ጅሩ ገሩ ኢትዮጵያር አስወያ ለሚሌ ኢትዮጵያ ሄዱንስ አዝራቱ
ሐሙድ ጅሩ ለሚለ ኢትዮጵያ በሩ ጅራን ይወምቱ አከዝጀቲ
ስራ ነው አሁን አብዛኛውን ቶቺ ኦቪት ነው የሚፈልጉት ውጭ አሁን በፊት ቢሮን ብናገኝ ሰራ ነበር ባንክም ብንሰራ ነበር
ኦቦሎኒኮ አዝራን ለሚሌም ቢያ ሆጂ በርባደን ይሆጀቱ ዱራን ዋጅረስተው ባንክ ሌናንዶፍ ነቁልቁሌስኔ ቀርሺ ጋር ያርገነቱሬ አመገሩ ገቲ ሳባ ሲያሳን ቀርሽን ኢሳኒ ገዲውኤፍ ኢሰዲ ኢሰኒ መነነማ በርባደቱ ሄዱን ማሊፍ መነነማ ዮሆጀቱ ቀርሺ ቢየሊ ባኖኒን ኦዶንታን ዶላራን ሲከፈሉ ከናፍ ሆጂ መነነማ ሆጀቱ ሄዱን ደርቤስ ከነከንደበን አስቤሩቲቲ ዋንጅሩ ሆጂ ጉያ ጉያ በርባደቹዳ ሰናኒስ ከንጅራታን ጅሩ ወንትዝቶሉ biyana hojjette wonnattin bultu dabdu
akka mudjettutti beirut lemile biya heddo tujuru kan manakana kan manakara sera wali galten nakan kesa bagatani kan baani jiratan kan ammo serum man kan jiratan jiru jetti sababu jetton mana sera nakani bagatani siyemtu yero heddo yomirgisani sarba mufi dibani ragau bagatu jetti sera lumman jiraachun rakko murasa qabatu si lemile biya heddun mirgisani sarba me jiraachurra sana filatu jechanis debalatan dubatti ganna lamas libanun rakko siyasa biyetti miida jiru kes jirti kunis dinagde biyetti kan miida jiru yotau gatin qarshi biyetti dibenta segalta maul ngadi kufunisa kalawin sejirenya dibenta dibato kofsodomi torbaul akadabalu taisu bloomberg motuma biyetti webi fichun gaba sejira taen kunjette amud kodantu tabiyas jiraten ratti miida gei sera jetti
nagaruch tewededu enna ye minka minagenya የነበሩ ክፍያ መቀነስ
ወጥቶኒ ህዱን ንቃላን ከፈልቲን ድርኑፍ ከፈለሙስ ከዲቡይ ፈከኛፍ ድራን 100 ዶላር ድበጃ ድበተርባኑፍ ከፈሉ አመገሩ ዮባየቴ ድበሰዲን ቀጠራሙ ጆሊን ወንቶኒ ማርቱ ገርማሊቃላን
ኩንተውስ ጀቴ አሙድ ቤሩት ትጅሩ ሞአቹን ሰልፓዳ ጀቴ አከነመ ጎዳን ሰትጅራቱ ትገሩ የገሬው ፊትል ማሙን ረክሳተው ይምቲ ቢዮታ አፍሪካ ካንኬሰስ ለምለ ኢትዮጵያ እድቱ ጅራቱ ካን ዲሞጂ ፊ ጉዳንቱ ማንጅራተኑሲ ሄዱን ገሩ በቀጥቱማን ቢያባኒ ወረጅራተኑዳ ኤልያስ አቡበከር በቀጥቱማን ኬንያ ናይሮቢ ጅራተ ገነድደመ ዱራ ካራ ሶማሊያ ከቢያ ባይ ካንዱበቱ ኤልያስ በረኩመለ ማፍቁረቶ ኩቱሬ ካራደዳብ ገር ኬንያ ካንሴነ አባ ጆሌ ሰዲዲ
አማቲን ቀባ ጆሌ ሰዲን ቀባ አማፍ ማኑ ማርከንሳ ደለጌቲን ማቲክያ ጅሬች ጅራክሳ ጋረቡ መቱ ነገር ጋራ አማፍ ጋሆማን ጀኑ ጋረቡ መረችር ከኔ ጅራና ጅሬኝ ሞ ከመለኑ ልፋተ የቾዳ ከሰተዩ ነማ ማቲካ ውባየ ተቆልፋተ ጅሬኝ
አጭ መጋለና አይሮቢክ ሰየሮ ጅራተሙ ማልቱ ባየ ጭማዳ በቀጥቶ ታፍከይሱማ
duri fi yeronani gara kenya dufu oromon bakatebiya kanajiru community kabature community koni yeronam ni bakatan haraf ni dufu hanga tokko jirenya isati fiokanmo edogalu in gargarani ture ammatimmo ga community sunisi injiru digame jiranami yu ganda gandan edo jirutti wal jare jirata kunimmo namota harawa gandi sas injire yokanimmo namni sas ke sanjire ba yetokko ulfata yechoda edo tokotti rakate jirachun dandawo just akuma nama naman qabne tokotti ba yetokko rakata yechoda namoni nama qaban yo nama sabira dakan namoni naman qabne sunimmo yero kararatti kufu argina yechoda yero nama namni hidame nama hidaba su fa adamnu arga jira yechoda so ba yetokko ni ulfata የቾዳ በቀጥታ ታብጅረኝስ
ኩመራ ባጫስ በቀጥታ በየሱዳን መጋላ ካርቱም ጅራቱዳ በረኩመ ለማፍቁረጃ ቢያ በቃም በሄ
በቀጥታ ፍዲ ቢዮላጥሩፍነ ቢዮላጥሩፍኑ ኩንሲ ደረን ሰብያ ከሳ ጫላዩ ዋኑል ፋታ አደጥምቦ የሮዳን ጋራት ዮካንም ወሮም ሐልሊ ጀቁንሰሳኒ ጀባቻዱፉ ከራገራ ጋራትን ዲባን በቀጥታ ቢዮላጅረን ረትኒታ ፈከኛም የሮ በቀጥቶኒ biyya kana keessatti yeroo qaaleensi jireenyaa isaanii irratti ta'u dhiibbaa jireenyaa dhufe kana irratti isinillee shora nurratti taphattan qabdu jechuudhaan yeroo isaanii doorsisa akkasii baallee ni jira. Kanadha baay'ee ulfaataadha darbee walumaa gala biyyi tokko si gargaaruudhaaf ofiisaa fi tasgabbii qabaachuu qabaa yoo ofii yoo lammiilee kan isaatiif iyyuu tasgabbii qabaate irra darbee nama kan biraayyuu gargaaruu danda'a waan ta'eef mirga tokko iyyuu hin qabnu jechuudha.
ኩመራን ሱዳን ኬስ በቀጥቶን ያከሳይዱን አከጅረን ሂሜ ወጀተኒውፍ ብልቹፍ ገሩ ባየረኮዳ አጀቻንዱበታ ኤልያስ ከናይሮ ቢጅራቱ ደርቤስ ኩመራንሲ በቀጣን ጅሬኛ ሞአቹፍ ተጣፊት ዲማማማሌ ዋይገሪያዱን ረክሳዳ አጀቹንዱበቱ ጉያንጎዳንቱታ አካዱኛት ሙዴ ኩደ ሰደት ያደተሜወላ በረነስ ጀርማያ ሞቱሞታ ጉያከና ማተድሬ ሶቺ ጉዳንቱታ ቶአቹን ፋይዳ ጋሪ ፎልቹ ጀዱን ያደተ ያከውሉ ይፎምሴ ጀርማያ ሞቱሞታቲ ዳበቲ ጉዳንቱታ አዮም ኢትዮጵያቲ ጉያከና ከለሰከበጄ ኦገና እንደሜ ዋጅራዮም ከን ኢትዮጵያ ጂያንጂያው በከበከቡቶሌ ሞቱማ ገምታ አፍሪካ አፍሪካን አርገመንቲ አያነ ከነ ጉባታ ሳውታ ኢሱ ዋጅርቺ ቪኦኤፍ ምርከኔሴ ጅራ ሚስተር ጂያን እርገዱኩ ቢኮሮና ሙለቴ ጉዳንቱን ገመይ ዱራኮይ ዱከሰቡ ይማን ጀርማያ ሞቱሞታ ፍብዮን ነዱን አይውም ጉዳንቶታ ፍነሞተካን ገርጋርሳ ከታይ ሱፍ ደግራ ጅራቹ ይብሰኒ ቢዮተነዱኛ ጉዳንቶታ ተከረጩ ፈቹራ ሲመተኒ ፋይዳሪ ነግዴ ፈከውል ፈተን ጋፈተኒ ጅራን Jarmaya motum mota kajeru tamasi, adunyar gudantota miliona kumadibbala maafi kumajata maul tujuru. Kabasa gali Amerika, kalmudawit, Adama.
Radio Sagale America Sagantana Fano Romo Galgalaki Sasalama for a Kajal Kapehanga Sasadit, Sambataf Dilbata Satellite An Sagantada Bersukanara as a Retrawata, Kanisim Kesum Messi and Tujube Horati, Kopi Buritin Wolitibina.